zino burungi mubikoze byonna byonna tubirabye bakadde baffe kyekiseera muleka abaana n'abazukulu nga bakitambuza anti Uganda zaguka tumasama sekula ya Afrika tukolere wamwe kwanga nabe likulakula nefa abavubuka bakadde baffe tetubasosodde naike kaseera okubalabirira yewakaje munabwera nga naffe nobasoga nabo tulungana fundamental rights freedom opportunities n'obugaganga buli muna uye yagala batuwandikeko mu byafayo byensano ne mapu ya Afrika. Hey, Uganda omulundi ogusoke tusokulembeze emirembe abatufiirira bonna bonna bambiwa ogula emirembe n'abatununula ekyekinene kaseera tubasiibule muzeyi Museveni ogenda obukogo tokwerabiranga Uganda omulundi ogusoke tusokulembeze emirembe nzade omwana kuzera mwemukyafuga tulinda na bukulembeze era tetubufuna saba omuntu nyigiriza okulowooza kukulwana emizinde tudduka mbu national ID ziriwa eno kibako zivuga nga netyagasibwe mukuba nabogera amazima era nange tekinsibya era nsigadde makishizo mu kizimbe eyadduse polokoma era